Building a Great Marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja laba mamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa.
Bomasulira kuchewa kuchingerezi kupita kuchechewa.
Discovering faith, forgiveness and friendship in our marriage.
Kupeza chikulupiliro, chikulurukiro, komanso ubale mbanja.
Produced by Biblical Foundations for Freedom.
Wasindikiza ndia Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation. Session 7, Replace Bitterness with Forgiveness. Replacing Bitterness with Forgiveness. It's clearly one of the biggest and hardest things in the world. But it's an important part of building a great marriage. You know, there's some deceit about bitterness. You think you're in control. You think you've got the power. It's the opposite is true. With forgiveness, there is power. With bitterness, you are being controlled. With forgiveness, you exercise your will. Let's pray as we continue. Oh Lord, we just ask that you would come among us now. Oh Lord, that you would speak to our hearts. That you would help us, Lord, if wherever there might be bitterness, to find the joy of forgiveness. Lord, we ask for that harmony in marriages. And the display of your glory through our marriages. But Satan has stolen property. He has stolen our hearts. Break apart that deceit and darkness, Lord. And let your light shine in each of our hearts.
In
the great name of Jesus Christ we pray. Amen.
Amen.
So this is the last message that talks about forgiveness. But it's a very important part to focus on restoring the
marriage.
After all, there's so much stuff from the past. And we always want to think, is there that one, two, or five things that you refuse to forgive? Those things have to be dealt with. I've had a person, a friend, a neighbor, he lived across from us. I told him he needed forgive. He didn't want to forgive. He said couldn't forgive. He kept a gun in his car. Finally, he used it on himself. Bitterness only has one end. And if we look at it clearly that way, we can see how God deals with it so effectively. But But there's some special hooks in it that make it hard to get rid of. Well, let me describe two cycles here. Cycle is something that goes around and round and round. But they happen in our life. The same pattern happens around and round. Yeah, I've been talking about arguments, how it produces a cycle. And I've been trying to share how we can step out of that argument cycle. Ideally, both husband and wife say, hey, let's talk instead of argue. Let's see what God's doing. Let's see what God's word says. And you adjust your opinions. And you remain in harmony. You keep going round and round. That's like building that wall of great marriage. You keep going. Now there's something different with the argument cycle. Each time it goes around, it takes away a bit of life out of it. Okay, so you argue.
Mukangana.
We disagree.
Muka kusagirizana.
I'm right.
Ine ndio ondola.
No, I'm right.
Ine ndio ondola bas.
No, I'm right.
Iya ine sina wakwe koma ine.
No, you listen to me.
Iwe uzini vera ine sina wakwe.
So it's like taking knives. They're throwing them at each other.
Ndio mukangana matenga mipeni mukuponyerana.
Our words are like knives. Our eyes are like lightning and fire. Now pay attention.
Okay.
What happens after that? Well, after some time, you kind of get over it. And maybe because you're Christians, or maybe because you're a pastor, I'm sorry, shouldn't have done that. Be careful. That's where bitterness starts. You kind of forgive, but you don't really forgive. You just kind of let it go.
Well,
that's like taking one of those bricks and putting it between you and your wife. And that cycle goes around again. And then there's another brick. Oh, that's because biblical confession and apology is not taking place. You know, God's given us some reserve, and you know, it's like when we get upset and angry that our bottle gets full.
Well,
And the first time it happens, maybe we have an empty bottle and we can take all the violence and the angry words and we accept it. When you don't forgive, it's like the basis, the remaining fluid in there is getting up to here. So there's only this much empty. And so a few words are said, and then whoop, you get upset. It's because the whole thing isn't empty. Now God wants to empty all that out each time. A half apology is no apology. It's because we're leaving some resentment in our hearts. You might have some politeness that you say, oh,
yeah,
sorry. Now let me go through some signals that show that we haven't fully forgiven. Now, this is very American because we display that resentment different ways. So you can tell me afterwards which is American, what also happens in Malawi, okay? One of the things we do is we roll our eyes. Okay, we ignore simple requests. Could you help me with that? And it's like they don't even hear, or they say some comment.
Or
they're easily irritated, very quick to get angry. Yeah, that's because you have that reserve. You haven't fully forgiven. You call your spouse some fun names. On the surface, they sound funny and cute. But down deep, they hurt. You criticize or ignore your spouse's effort to help. They just make a nice dinner. They just prepared something nice. Everything's nice, but maybe one thing could be better. Ungratefulness. You make fun of their shortcomings. Or you just kind of say, Are you familiar with these things?
What do you call fabulous? It's not good. It's
not. I hope we get to get rid of them all.
Do you call me a good fellow? Take and team on your teacher. Support you, of course, and Katimuatu.
But these are like signs that tell us there's something that's not cleared out.
I
want you to dream with me, okay? Just think that you would never do that. It's all gone.
Amen.
And now you compliment your wife.
Yeah.
You recognize her efforts. When your husband comes home, your eyes light up. But you gotta get this stuff out. You can't have a great marriage with bitterness. Ephesians 4:31. If you go to a doctor, he'll say, do this, do that, do this.
Mugabida kwa singanga ama kuzani kuda muchite ichi muchite ichi muchite ichi.
This is like a doctor's advice to get rid of bitterness.
Abanzo tafika tu kwa singanga Yesu amena kuduze feti chote matenda akwa wiruantima.
Let all bitterness, wrath, anger, clamor, slander be put away from you, along with all malice.
Chifuka tu singanga mene wapereka mau akunena kuti ifero chifuka cha ichi. Mundo azisi azasi atareke ndamache komanso akunena pakuti ifeyo tichoke pakuwa kuitwa ntima konse tichoke zonse zonyasa zimene zimapangisa kuti ife tisachite bwino.
Okay, so wherever we find one of those things, rocks, we just throw it out.
Chifukwa tikapeza tinyala tikapetange tosokonza sokoneza timachotsa ndikumatichaira kunja.
What's bitterness?
Kodi kuwa kuitwa ntima ndicha.
Bitterness is that sense of resentment of what some person, somehow they offended you.
Mukudziwa akamati kwaudwa ntima ndikena akache kamene kama upangika moyo mwako pa zifukwa cha zina zimene akukhumudwitsa nazo anzako.
So it's kind of left in there. What's wrath?
Kodi chimene chimatsatira chonchani mkati mwakomo?
That's more that volatile type of anger within you.
Mumakaya mkwiyo wina wache, mkwiyo wache, so much iritsika wamba, kuma wankatika, mkuno sa wona ya. Mumakaya mkati mwako.
When you have that wrath inside, it's like you're planning revenge.
Uga makaya ndi mkwiyo wankatika, umakaya ndi ndizambweze, azaziwa, siku na azandiziwa mene. Siku na azawo nasu. Mumuone musee ni choncha, azawo na siku lina.
And maybe you should have a nice smile on your face.
Yeah, but
because that wrath inside, anger is when that wrath comes out through words and actions. Clamor is that loud noise that you make. You yell. Slander is when you say something against the other person. What's the motive?
kodi cholinga ndi cha
malice
kufuna kuti uzipanga zoyipa mabodzi azichulukachuluka pa nyumbamo.
There's an evil intent inside.
Nkatimo muli cholinga choyipa kwambiri nkati mwako.
Okay? So these things must be taken away.
Ndizi ngati zimene zinena kuchoka nkati mwathu zichoke, zikumveka koma.
Yeah, it's like we have a little home.
Zimakangati ulindika nyumba kako kakangono
and Mr. Bitterness walks in.
Ndiyetoto abambochedwa kuwidwa cha alowa nyumba yake imono icha.
And you allow him to come in.
Ndiyewa wachita kumuola kuwidwayo kuti ayende alowe nyumba mwako.
And he sleeps in your bed.
Ndiyekena kumuola kuwidwayo kuti iwe kuwidwa inendetoka pabedi pangapo zigona po iwe.
And you get more and more bitter.
Ndiyekena kono kutopasa kugona kuja kugona pansi. Ndiye kugona pansi kuja wapa nchofunda. Ndiye kumapa kuwidwa nukwambiri kwa pasi. Kona kuti kuyo wafika nkati mwako.
And they get fatter and fatter.
Ndiyekena kumkuyo uchoma pa kunene pa nkati mwako. Kunene pa kuyo kumakuwa kumakulirabe.
And so bitterness kind of pushes you out of your bed and it sits in your bed.
Ndiyekena kumapa kuyo uchoma pa mwako. Nsina ngo kaba pa peri po kaba. Ungo tukaso nyumba mo. Uza kaba panja nisi kaba nyumba mo.
Bitterness will take over until it destroys you.
Ndiyekenako umapeza kuti kuwawidwa mtima kucha kumapambana muyezo kufuna kuti kwakugonjetsa iwe kukuononga.
But because God made man in his own image, man has a will.
Ndiyetinene apa Mulungu anampanga munthu muchifanizo chake kusonyeza kuti munthuzo akhoza kukhalapo kuthekera kofuna kuti chinthucho chisachitike.
Just like you allow bitterness in,
monga mene unalolera kuti kuwawidwa kuwewe,
you can say now it's time to go.
Ndiyezo ulinakoma kuthekera kuti kuwawidwa out. Zipita kwanu muno simwako ni nyumba yanga iyi.
So let's think about the root of bitterness.
Ndiyetien tikaonezo zimene zimapangitsa kuwawidwa mtima kumene kuku. Tione bwino maziko achi a kuwawidwa mtimawa.
Okay, so think of a tree.
Ndiyetien tione ni mtengo.
And that tree has a lot of branches.
Ndemona ntengo makani nthambi zochuluka kwambiri.
So bitterness would be the root of the tree.
Nde kuteka kuna kuti ntengo misitsi yache ndikuwawidwa.
And all those things grow.
Ndekena kozonsezi cha kuwawidwa ntima kuja kupya ntima kuonda kumenyana kukangana kumamba kukula mu nthambi sopano.
So what if you're trying to fight anger?
Ne zimachitika chanu ukafuna kuti umenyane ndikupya ntima.
So you cut the branch off.
Uma afuna kuna kuta apa bali mkwiyo apa eti uma ngodula mkwiyo jo kudula che mkuta hirao.
Is that gonna work?
Ziko za ukira nchito?
Only for a little bit.
Uma hatu kwa kandai kwa jepa atu. Nangasua ngotoku santambi. Nangasin sisu lipasipo.
Yeah, I cut a tree down.
Inendika udula ntengo pansi.
But it starts growing again.
Uma biza kutuma pa kupuka aso eti.
You have to get rid of bitterness. You can't leave it there.
Iwele songango sia pamene kokwawidwa ntima fandi maziko kapena michichi yache imene kupangisa kupya ntima kukangana izindizi ndio usakusiye komwepo ya.
Now I want to show you how bitterness works. Very important.
Nende kuonetsenso mmene kokwawidwa ntima kumagwirira nchito nzofunika kwambiri kuti tizidziwe.
Okay, we think evil of somebody because they offended us.
Tanzambiri fetima ganiza zoipa za wina chojona kuti munthu wina ayowatikhumudwitsa ifeyo.
Maybe your wife said something in front of your friends about you.
Mwina mwaje nkutheka akazanu ife amuna anena zoipa pamaso panza tuti kucheza kuti amaya choni tatungirani mazali pita usatunge weka.
And Satan comes by and says you ever going to forgive her?
Ndiye wina akubwera kuti chimene zimene zyausa madandura simungafu.
She sure doesn't deserve it.
And
in your heart you say, I'll never forgive her for that.
Ndiyo mana kuti ndimene wandichitira pagulu inenso amene sindizankhulukira soya.
But we're believers, right?
Koma taona ndi sifo okhulupirira kodi.
So there's some guilt there.
Ndiyekenako kumakhala kuwapidwa kucha komaso ukakukena kacho kusoya kuti apa wapiridwa mkati mwako.
We know we should forgive.
Umadziwa kuti ndine woyenera kuti ndikhululuke.
But we don't forgive.
Koma kukhulupa kosuku kuchita koma ukudziwa.
This is what happens.
Izi zimachitika ndizotere.
What happens is there's that sense of vengeance in us where we think we are doing a better right by not forgiving than forgiving.
Ndiyankati mwatumo, maka ntima oti ndibwezera basi. Mene wandi chitira ndipanja pa jandianzanga, inamene ndibwezera azoti mamuna ndine nyumbamu. Chifatwi ineo ndikadeo adziwa, ndia kusoni doktiwa pepo, chokulu kila katima pocha choka.
So we're acting like a judge?
Ndekena kwa waima papaduwa kwa ruza sopano.
She needs some bad treatment.
Kuti uyu, afuna adziwe ango manga azipita kwao. So nambwesa kutawuni kuno ndine, adziwa kapita kwa kalangika.
It's my job to give her bad treatment.
Chifukwa nchino ya ine mwanga mamuna, njota azisi ndikira kundine mamuna mutu wabanja, ndia adziwa leo.
I'm going to make sure she feels bad about what she did so she can learn a lesson.
Amene ndisimikiza kuti apunzire punziro. Amene iya ndidziwe kuti ine ndine wakuti basi.
We have a sense of self-righteousness that we're doing God's work by not forgiving.
Timaona ngati feti ndozilungamitsa toka kuloposa khulukira nzathu uja pamene siri kumukhulukira kumaona ngati feti azilungamitsa pabwino chifundi fe amuna komanso ndife amuntu wabanja.
And so what we do and they will grow and this is how bitterness grows.
Ne tika zimenje ngamasi yosama khulukira yosama khulukira zimakula zimakulira be kumakulira kulira be.
You will nurture it.
Ukanga kukuzirera zimene zichakumazirera.
Nurture means like you will care for it, a plant and you'll take care of it, give it fertilizer, sun, water.
Ukanga kukuzithirira manyowa zimene zija kuti auya zaona uyuyu mazo mamuna kakuna kuti ndizakusiya wakusiya kale.
Now how do you nurture bitterness?
Timalera bwanji ife kuwawirwa ntima.
You feel self pity.
Uma kandi kumva kuzimvera ngati mwa kumuchisoni weka.
So I go back to the example I just used.
Ndiye mungopita kuchitsanzo chijanda kupatsani chichi.
Here I'm the messenger of God and I get insulted.
Ndiye ine ndiri pano mtumiki wa Mungu koma wina wacho wandichitira chipongwe wandipanga mwano.
It should never happen.
Iwo kuna kuti zimesizena kundichitikira ine mtumiki wa Mungu ayi.
And so you think more evil.
Ndiye kana kumaona kuti kodi amene ndikangomugwadira bondo ngati Paulo kuti nipireke manyamwe Satana.
But you get more guilty.
Kena kuma ono son katimwa kuna kuti eh komato apa sindi kupanga bwino ya.
So you think God's work of judging her.
Ndiye umaona njira ya Mulungu kuti iye aweruzidwe kwa Mulungu.
This is a cycle, then you nurture it again, you think about it.
Ndiye chimene chiso chimakachozungulira, chwa kukuchirera kwambiri, ndiye kena kukuchitira fetereza, kena kuchimakachi kukulira kula chikungozungulira mwa iwe.
The more you nurture how someone offended you, the more that bitterness will grow.
Uka kulitsa kwambiri kulera chowawidwa ndi mmenenso ukamwana kuti wari kumutsa mwanje ndi mmenenso nthaya mbiri umafunira iwe kuna kuda mene ndingambwezere mwa mtundu kuti adziwe kuti ndinabwezerera chiwata pa japa.
And it controls you.
Kena kuchimene chachimamba kukulamulira ano iweyo.
It controls you.
Kena kuchima kulamulira iweyo.
You can't enjoy life.
Kena konga kai mwe wako makamo panda ntendere chifuwa umasua ntendere.
Just thinking after a while how this person is so wrong.
Ntayo mwe makao kugani za kutupa wa mungamine ama kao uchi mwe tantazo wama kundikumuza kumulisa ntawi zose.
Now this happens in the church.
Izima chikaso mkari mumpingo.
Happens in family.
Kumaso mabanja zima chitika zimenez.
It's time to break this cycle.
Ntawi ya bwana. Wati chime chime chosumbula chama ngika kanga timpeteji tichichore mpete meja ichoke.
Hebrews 12:15 says, see to it that no one comes short of the grace of God.
Ahebri chapter 12 nime 15 nakuna kuti tione tsetse kutuina liense asaperewele pa chisomo cha Mulungu.
That no root of bitterness springing up causes trouble and by it defile many.
Kuti pamenepo pasakhaleso mtsitsi wowawidwa mtima umene uti ukamera uyamba kubweretsa mavuto ndi kuyamba kuyipitsa anthu ambiri.
Okay, so the mark of bitterness is that sense of a person having that resentment.
Mumadziwa chizindikiro cha kuwawidwa mtima ndi paja munthu nthawi zonse amati akakhala amafuna kumakukhala payekha mamuna yake muyandikira musandigwire ila wapamuya wasandikhuze ila akayangana wayangana uku basi.
Now, a believer can refuse to give forgiveness.
Zonadi okhulupirikaso okhulupirira amakhoza kukhaso munthu osakhulukira.
But what happens when you do is what it says right here in Hebrews 12:15. You come short of the grace of God.
Ndiye umakhala okhulupirira osakhulukira ndiye zimene anena pa Hebrews 12:15 kuti umaperewera pa chisomo cha Mulungu.
Jesus said it different in the Lord's Prayer.
Apa Ambuye Yesu Khristu anazi yankhula mosiyana mupemphero la Ambuye lija.
You forgive others as God has forgiven you.
Iweyo umakhulukira ena mongaso Mungu amakukhulukira iweyo.
But if you don't forgive others, then I won't forgive you.
Koma nsunga diwesu khulukira nzapo, nenso Mungu sakukhulukira iwe.
What happens when we're not forgiven?
Zimachilika nchani ngati ifero sitikhulukidwa.
He's not talking that we lose salvation.
Samane nakulinga sitikhulukidwa kuti chipulumuso chacho kwatu iyai.
But the grace of God, his goodness is no longer being poured into our life.
Chimachima chitika chona kuti ngasukhulukira nzako chisomo cha Mulungu chimango nyamukapo ulendo umangokhala pokha ndi chipulumutsocho.
It's like we put an umbrella over our head so God's grace bounces off.
Ndiye chimakhanga kuti kunapulisa tenga kuwidwa takufunda ngati ambulera ndiye chisomo cha Mulungu chikabwe chimakume nyambulera chanthu papita kwa anthu ena iwe kumangokhala apa pa chipulumutsocho pana chisomo.
That's why there's no joy, peace and love inside.
Chodzi umakhala khulupirira opulumutsidwa koma opanda mtendere mu mtima.
The result many be defiled.
Ndikenako pamabwera kuipitsidwa kuzidetsa umadetseka nkati khala wakuda.
Have you seen people in the church they get so bitter they either leave or cause lots of trouble?
Mna ona pandu mumpingo amena matakawira ntima amafika kuno kuti basi mpingo kuusiya wapangisa zwanzo ina kuti asiye mpingo mnaona. Eh amakhala kokhulupirira amena acha ona so khulupirira kuno afunda ambuya owawidwa ntima.
So can we see that bitterness and grace is the opposite?
Ndemwona kuwidwa ntima chosinthana nacho ndi chisomo.
Bitterness is an unforgiving spirit.
Kuwidwa ntima ndikukanzimu wasakhululukira nzako.
Grace is a forgiving spirit.
Koma chisomo ndi mzimu wokhululukira nzako.
The root causes permanence. It will stay there until it's cut out.
Mukudziwa maziko amenewa awa ntima amakhala momwemo kufikira atakumbidwa ndikuachotsa kwatahira kunja.
It's a seed because of an offense and all of a sudden that bitterness exists.
Ndikambe kuti ukakumudusa kuti kumakhala mbeu ndembeuyo imabereka kuwidwa ntima.
And as soon as possible that seed puts out sprouts and roots.
Ndikena kontayo wa mbeu ja yo ndi mekhundusa cha imamba kuphuka ndikambaso kupanga nthambi zophya ntima zofuna kumakana nzako kumaona ngati weyo munthu wopambana osafuna kuti nzako akulangize swai.
And the roots grow every time you think again about that and the offense to you.
Ndiyemitsitsi jaiwa kuti ntimeja ukamapitirabe kuya kudamene ndizambwezera bwanji misisi chemapitabe pansi nkumadzawa maziko ambiri mwaiweyo.
Is there bitterness in your heart?
Tango yambani kufufuza ena anu panopa kodi mkati mwanu mumtima uno muri kuwidwa ntima ndiwina wacha amuna anu kapena anzanu.
It can be a seed, something just starting.
Mwina nkuteka ndikambeu kamene kangoyamba kumere panopa kuti kambe kumera.
Or it might be like a big tree.
Mwina iyai unakula kale ndi ntengo waukulu tsopano.
And you yell, you have malice, you get angry.
Nekuti umangofula kukalipa ndiyo mweyo nzokomaso chinyengo changodzala mwa iweyo.
Let me go over some principles to overcome bitterness.
Tendone mfundo zina zimene zimatha kugonjetsa kuwidwa ntima.
Jesus said that we are to forgive liberally.
Ababa Yesu Kristu akuti ife tikhulukire mopanda mangawa osafuna kuti ugule kanthu kukukhulukirako ya mwa ufulu ukhulukire.
Because you're going to say, well, that person offended me so many times.
Inde ukhoza kunena kuti munthu amene uja wakhala kumango ndichimwira nthawi zonse.
Matthew 18 verse 21-22.
Matthew chapter 18 ndime yake ya 21 mpaka na 22 yo.
So then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? He was being generous. But Jesus said to him, I do not say to you 7 times. It's 7 times 70.
Nde ababa kuti Petro anabwera kwa Ambuye Yesu Khristu. Na afusa Ambuye. Ambuye, kodi mzanga naswanga akandichimwira ndimkhulukire kangati kasanu ndikawiri kodi atamafuna kuzionesa ngati pamene kwa iye wakhulukira kuno kasanu ndikawiri. Koma Yesu anamuzwa kuti iye kasanu ko upange time si ka 70. Ukumkhulukira kunzako.
Let's think, what is the biblical principle here?
Kodi apa mfundo ya Bible ikuti chani?
If someone repeatedly does something wrong, that I should still forgive.
Atinga ti munthu akupita pako kuchimwira chimwirabe. Iwenso uzipitirabe pako khulukira khulukirabe.
Don't ever say in your heart, if he ever says that again, I'll don't do that.
Iwe usawakhalenso kusunga mangawa kuti uyu ndakhulukira pano mwamuona ndakhulukira mwaona mwaona akadzamo ndichitiraso uyu akadzamo ndichitira mukadzamo ndikubanga chaku kumfasa dabwera
instead we remember that principle of oneness
never never sukuchotsa fundo ija ya umoji ija
even and this is what you said even if he says that again I will still love her
iwan kuvanena kuti ngakhaya atabwereza zaso amene ndizinkonda abebasi
amen
hallelujah
is it unconditional love there
pamene bawatu pakone sasona kuti chikondzo panda maleta zero chikutani ko
Satan's going to tempt us to say I'll never no instead you change it around
Satan amabwera kumatiyesa ndikuzwa kuti sindiza nkhulukira so akangobwereza kachiwizi koma iwe uzichitemelona kuti iya akabwereza ine ndizinkondabe
and you just restate your commitment to love him serve him subject to him whatever it is forever
iwe also na ungobereka ntima wako kuti uzinkonda kuma nkhulukira kuzigonjera kwa iye kwa muyaya basi haizonse
the second principle never take revenge revengeance is God's
zat kachiwiri osama sanka kubwezera munthu akakukhumudwitsa ai chifukwa kubwezera kwa Yehova
Romans 12:19
Aroma chapter 12 ndime yake ya 19 yo
never take your own revenge beloved but leave room for the wrath of God for it's written vengeance is mine thus says the Lord
adi musa bwezere choipa kwanzano abale siani mpata kwa Yehova kuti mkwi wa Mungu uonekere pa iye chifabwalembedwa kubwezera ndikwanga atero Yehova
okay remember how resentment grows right
mwakumbukira mmene kuwidwa kuma kulira kamena mmene kumaendera
the first problem is that we overcome our guilt by saying that we are the judge and we need to pay back somebody
Ife ndinatima kanga kuti tizolunga bisatoka pano kuti ine ndamene ngatiye kuweruza bwino chifukwa ine ndimadziwa bwino mene wandirakwirira uyu nikozo kungopanga zakuti zakuti
But we can't do that.
Koma mpangido wake sumene weya.
So when you sense that sense of revenge as I got to get back at him.
Ne ukakana nao ganizo kuti koma mene unyanyimbopitira kuti makonkwache konko ndikambuza 1 2 3 paka kandiziwa kuno kwino. Zimene usazipangeswe.
So what are you going to say to your mind?
Unene chani maganizo mwako.
Oh, I know that person did wrong.
Oh, ndazokuta menjeri wandira kwire. Sama ngobwereza bwereza bamenocho.
But God will take care of that.
Kuma bamenocho njani ambuye ndankhuluka ndi mankonda, ambuye nimuzi amene mungachitire naye.
Meantime,
pantawino,
God wants me to love and care for them.
Mungu akufuna ineyo ndizinkonda be munthu amenocho.
Maybe God will use my love to help them to overcome this problem.
Na yeso Mungu akotogwisa nchilo chikondi changa kuti naye uchaso akazindikire kulakwisa kwa chekuja mwansanga kuti naye swakhululukire chifwa makhala kosakudziwa.
You see, sometimes we just take Satan's suggestion and do it.
Mwina ndaiza mbiri feyo timangotenga malingaliro ochokera kwa diabolosi ndikunena kuti haye amene mukamuuze abusa kuita ndi basi haye mupira kwa mpingo mukamuuze kuti abusa chakuti mwala akwira basi.
Jesus fought off temptation by the word of God and so do we.
Yesu Kristu anamenyana ndi mayesero ndi lupanga la mawu a Mulungu ndi kumugonjesa Satana.
So I and what I just said, you know, oh no, vengeance, oh that's you. I can't do that. That's your job, God.
Ndimungamena tiphunzitsira pano. Wina kalakwa, kumanena kuti iya izona ine sino obwezera, ambuye amenya ndikumkonda, zona ambuye zonse mungathane naye ndino ziko mwambuye kuthera komwe.
This is what it means the truth sets you free. It releases you from just responding to Satan's suggestions.
Aba ndimene kutanthaza kuti choonadi chimakumasula iwe. Sachimakumasula kuzindunga dzimenezi, zongofuna kumakhala iwe oweruza. Umadziwa kuti iwe siwo oweruza, oweruza koma ndi ambuye basi.
Third principle.
China chachitatu chakeso pamuto okokao ogonjesa kuwirwa ntimao
put on kindness love and forgiveness
ten divale chifundo chikondi ndikukhululukirana divale chifundo chikondi ndikukhululukirana
okay so instead of vengeance we're going to purpose ourselves to be kind
mawo titibwezere tike cholinga kwa ife kwa anthu ena kukhala anthu achifundo
Now before maybe we would just say something mean but now we say oh no I can't do that
mbuyo mu winakanena mwano iwe somabwereza somwano
I'm going to say something nice
iweo pano uyambe kunena zabwino wali na mwano iwe kubwezera zabwino.
See how you're breaking the old cycle?
Ndiye mukona pamene pino ukuphwanyira chija chozungulira chija chowawidwa chija iwe waiwina wali na mwano iwe kunena chabwino.
Colossians 3:12-13.
Akolose chapter 3 verse yake ya 12 mpaka 13. Akolose chapter 3 ndime ya 12 mpaka na 13.
Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience, bearing with one another and forgiving each other.
Wajaje valani monga osankika a Mulungu oyera ntima ndi okondedwa ntima wachifundo kukoma ntima kuzichepesa chifatso kuleza ntima.
Did it say only if the brother didn't purposely offend you that you should be kind and compassionate?
Kodi zikunena kuti apa mbaleyo anakukhumudwisa mwadala kuti wenso ukhale sonewo onkonda mwadala dala kapena mwachifundo mwadala dala.
No, whether it's on purpose or by accident, kaya, you forgive.
Kaya zinthuzo zinachitika mwadala kazi nachitika mwangozi iweyo ukhalebe wachifundo basi.
There might be some of us here, you go down the street and you're just thinking, oh, this person is like this and this person's terrible and this person's terrible.
Ndipo yena ama watu kungoyenda basi akuyenda hatu akumuyangana nzachi ii uyu mina kunikira ngakuti option tv ii tamuonani kuti ii yamene ndiwakutwa kuti kumangomweruza munthu mvere maonekero ayenda khala munthu oweruza aliyeso kwamuona ii yamene amakoneka ngakuti wamwana ii yamene yosa mamuyankhulira.
And you finally get home and you see your wife,
ndiye nthamu afukaso kuimba kungona akaso ako kuona amuna kuti bwanji mukoneka wokwira munthu sana akwiyeya abwanji musakundiyankhulisa munthu kumana amapanga zina zachi.
What's the difference? So now this time
kodi kusiyana kulipati,
we're gonna walk down the street
unaenda munsewu
and you're saying hi to people,
ndiye umayapa santhu moni mulibwanji,
you're helping someone carry something,
ndiye mukwamina mene mucha ukona une walemedwa kuti abwanji tikulandireni pang'ono.
You see a sick person, you go over, hey, can I pray for you?
Ndiye kumpeza munthu odwala mwina ali panjinga ambereka kufika kuti bwanji mukwamina ndikupemphereneni mukupita njira yakuchipatalayo.
And just before you get home,
ndiye usanafikeso kunyumba,
you start thinking about seeing your wife.
Umaona kuti kodi ni nkazi wanga sikwenda kaoneka naye bwanji kama nikafika kunyumba kwani tika kumane bwanji ni nkazi wanga.
And maybe you're thinking, wow, she may have had a hard day.
Umaona kuti kwatu nkazi yamene matoka kunyumba baja sana nipase ulemuya anabwira mene pa kumane pangazo sana ndi yankhule sobwino.
I'm going to try to think of something I can do for her.
Ndi uyambe kuganiza komweko kandiwe nkazi kandiwe mamuna kuti kodi amene ndikafika ndikampangire chani chokoma chabwino ngakhala panga choipa kwa ine.
So it's the opposite, you see, you control your mind by saying, hey, I'm going to be kind to people.
Ndiye ukhalenga ndi munthu amene ukhoza kuzira mulira wekha kuna kuti angakhale choipa chikuchitika koma ineyo ndiyesetsa kukhala wachifundo kwa anthu.
Now the fourth principle,
ndiye chinaso chachinayi chimene chimachotsa ngakhale kwawidwa mtimako,
make no exceptions for extra difficult times.
Musamasankhe iya kuti iyayi apa pokha ndiye pabwino apa ndiye poipa izo ndiye zabwino zinzama wosakhala ndikusankha iya.
Romans 12:20-21.
Aroma chapter 12 ndime ya 20 mpaka na 21 iyo.
But if your enemy is hungry, feed him.
Akuti ngati mdani wako ali ndi njala,
if he's thirsty,
mpase.
Give him a drink.
Ngati ali ndi ruzu, mpase chakumwa.
For in so doing you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Akuti mukamapasa mdani wanu chakudya, kumpasa madzi amwe, inu mukutenga makala amoto kuyipa mutu wache, musalole choipa chigonjetse chabwino, koma ndi chabwino cho mugonjetse choipa.
Okay, notice the faith here.
Taona ni chikhulupiriro apa.
By doing good to someone who hurt you,
ukamachita zabwino kwa munthu wina amene amadana nawe,
it uses a description of heap burning coals on someone's head.
Ndiye apereka chitsanzo choti zabwino kuchita kwa munthu oyipa zicha ukutenga makala kuika pa munthu pache.
What it's talking about is you're going to do some good instead of bad in return.
Ndiye apazunena kuti malo mwachoipa uzichita chabwino.
And by doing that, you are going to have that person be very sensitive to the wrong that he did.
Ndiye ukabachita chabwino chija kwa munthu wina sama kupasa moli pa nyumba pakazukama ngana kumwa muli bwanje asisi iwe mazu mwa muli bwanje asisi akafika siku ndina kupasa moni ka 5 akabona nyumba moyo kumwa pakazukama kodi ine ndiye wabwino uchama ndipasa moni ndo pusa amadi atuza cha mere muti bwanje neso ndambi kumpasa somoni ameno.
We don't know when, and it doesn't matter. But the point is, we purpose to be kind and helpful.
Sikuti ife tichite kuwerengera kuti ndapasa ka 5 moni ndiye ndikuyambira ka 6 pakati pa semoni ndiye. Iya, iwo ngopitirirabe. Chifukwa chimene kwa semoni ukhaza kha namba 17 zilibe kanthu akakupasabe moni chifukwa wamphunzitsa chiphunzo chabwino.
Okay, now this is one question that often comes up.
Then that is not a rifunso limene limabwera.
How can I forgive my spouse who doesn't ask for forgiveness?
Aba barifunso akuti mwina womanena kuti ndingakhulukire bwanji mkazi wanga ngakhale mamunanga pamene iye sananene sikuwa kuti amunanga akazanga ndikhulukire ni lero ndiye ndingokhulukira basi sindikhanga lwa misala iya sindikawapepera sindipusa mo nyumba mo ine.
You know, I think behind this question
kumbali kwaje kwafunso ngati limeneli
is that if they ask for forgiveness we see a little humility.
Tikamafunsa kuti tikhululuke kumakhala kena kachikosi chepetsa kafika.
And so we can open our hearts up.
Ndi kuzichepetsa kukafika ukanena kuti ndikhululuka mtima umamba kutseguka.
But if they don't ask for forgiveness it's like they're right.
Ndiye nthawi zambiri anthu aja amene samapempha kuti akhululukidwe aja amakhala kunena kuti iwowo mwayi iwowo amanena kuti ine ngati ndine wako sina wako sina mphikire nsima chifukwa zosana siye ndiwo.
How can I forgive that arrogant person?
Ndiwo madineyo munthu wonyada ngati amene uja ndimkhululukira pochabe.
He doesn't deserve it.
Palibe amene uja sichikumuyenera kukhululukidwa samasiya pano ndalama ya nkhuni azisamba mbazo zizira omwe aja.
You know, in fact, we're not talking about whether a person deserves forgiveness.
Ababa rusizi kutengera kunena kuti paliso kuti winayo kukhulukidwa kumuyenera iya. Sikuti ndizoyenera ngati chovala iya.
Do you know the word grace?
What is mawo kuti chisomowa mumadziwa?
You know the word mercy?
Nanga mawo kuti chifundo mumadziwa?
That means we don't deserve it.
Ifeso mawo kuti chifundo chisomo ifeso samatiyenera.
Does anyone here deserve God's forgiveness?
Alipo pano kukhulukidwa kwa Mungu kumabwerera pano
alipo. Absolutely not.
Palibe tupa.
And because we don't deserve forgiveness.
Ife kukhulukidwa sikumatiyenera ai.
We are to take this opportunity and extend forgiveness just like God gave to us.
Ifeso monga osayeneredwa koma tinakhululukidwa. Titengeso kukhululuka komwego tiapaseso anthu ena osayeneredwa.
Yeah, you remember if you don't forgive God's grace is held back from our lives.
Ndikumbukira ndi kuti kana ngari ngati wesu khululukira wavala ambulera. Ndi ambulera yesu nayikukhululuka koma bwe kungo kumenya pa ambulera kumapita kwa anthu ena.
But only if you humble your heart and forgive then grace can come back into your marriage.
Ukapo iwe ukhale ndikuzichepetsa mtima wako ndikukhululukira ndiye chisomo chimabwera ngakhale so mbanja.
I'm fully aware that maybe only the husband or the wife will humble their hearts from these truths.
Ineyo ndikuziwa kuti pali ochepa amuna kapena akazi amene akatenge choonadi ichi kuti nawonso akhululukiredwe kapena akhululukirane.
I mean you hear testimonies husbands and wives and they agree that's wonderful.
Mwamba maumboni aja zaba amboni amali abusa zimezimachitikira izitu nzodabwitsa zabwino.
But some are going to go home and find the same husband or the same old wife.
Ndiyebano mabwera nokha ena abambo ena amali mukapapita ku nyumba sikuti mukambeza mamuna wacho amba kupemphera iya mukambeza bemo wa uchorumu mukambeza beali mena machitira muja mukambeza koko.
How are you going to handle it?
Ndiyeno mwachoka pano. Mwampeza likoko na Yesu apanga zaje, mupanga bwanji.
Remember, you're going to take that ball. You're going to get rid of all that resentment inside.
Ndiyemo itenga bodo lija mwamba kulikhuthula pansi mwamba kuchosa kwawirwa kuja. Kapena mufuna mukuonjezere kuti kukaphulike.
And you do it by forgiving.
Izi zimachitiko kamba kukhuluka umuna kuti wapangaso zomwe zija iwe ungamba kukhuluka basi angokona kusekerera basi.
Now in a minute I'm going to invite you to forgive your husband or wife of anything that has hurt you.
Nde pakanthawi ndifuna tikhale kanthawi kuti tiyambe kupempha pempheroti inu abambo kapena amayi tiyambe kupemphira kuti tikhuluke kwazimene amuna athu kapena akazi athu anatichimwira anatilakwira.
I'm not going to ask whether you feel like you want to do it.
Sikuti ndikupemphani kuti mukufuna kuti mukhululuke ayi koma ndikukuza ni mawu a Mulungu zimene amanena.
Nobody feels like doing it.
Palibe munthu amafuna kuti lero ndikhuluka palibe.
But the Lord wants me to do it.
Koma Mulungu akulamulira kuti ukhululuke.
The Lord commands me to do it.
Mulungu achita kunena kuti uzikhululuka, uike makala otentha pa mutu pachepo.
And if there are our marriage is like a dark, dark place, forgiveness brings the light in.
Mukuziwa mabanja athu amangokhala ngati ndima ndima weni weni. Ndiye tikakhululukira nthawe imwe kuunika kumalowa mbanjamo.
Okay, so here's some steps to eliminate bitterness.
Ndiye apaso pali njira zimene ife tingachotsere kuwawidwa mtima.
Find out what troubles you, what it is that you're bitter over.
Chiyambirira tiyambe kufufuza kuti uone kodi chimene chikumandiwawitsa mtima wanga ndi chani.
Okay, so certain scenes might come to your mind. Maybe when he hits you, he spits you, spit at you.
Ndaizina ukhoza kumakumbukira zimene mamuna akwa machita amenga mkazi wako amachita mwina mkazi wako anakumenya mbama iwo kumuyankhula mwina iwo amuna akwa kupenya mbama mwina ndaizina anakuyankhulira zamwana pamaso pathu zingati zimenje zokhaza kubwerera mmagandu mwako kuti inetu timandiwawitsa mtima ndi ichi icho icho.
When he said I knew I married the wrong person.
Nde mwina amanena kuti inetu nango lagwitsa kukukwatira iwo mkamukuzwa kuti kumudzi kuti ndikakwatira mkulu wako cha mphako zinali bwino.
You know, that's hard.
Mazwa zima kweteka tuzimene zoti.
Day by day you do things and he says these things.
Iwe ukachite icha, ya ndinakuona iwe ndiwa ulesi. Mkongono wabocha, I mena makira chini bachita kumusirira ndikapita kunyumba kuno.
Identify what that hurt and pain is.
Ndiyambe kufufuza chimene chimatipangisa ululucho. Ndikumatipangisafe kuti khale wawidwa mtima. Tiyambe kuchifufuza tichipeze chimene chocho.
I want you to resolve today to fix it, resolve it before you go to sleep.
Kufunare tikamacho kamuno chimene chocho tithane nacho tisinapite kugona kunyumba chithere muti muno.
Now this is what we should do every day from Ephesians 4:26-27.
Efesians chapter 4 ndi 26:27 ikutuza kuti zinthu ngati zimene tizichita tsiku ndi tsiku.
Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Do not give the devil an opportunity.
Akuti kuyani koma musachimwe kwa musalowe kuti mukuye mpakana kude iyai musampase mpata satana ndierekezi.
Forgive and don't wait to be asked to be forgiven.
Pokhulukira usachite kuyembekeza kuti andikumudikira akabwera kunchito ndimone ngati akuzindikira kuti amene wandichimwira ndiye akangondiuza pamene ndakukhululukirani. Yeah. Sizimelezwe.
Maybe your husband and wife is here and you say, "Well, if he forgives, then I'll forgive."
Ne mwina muri parubambo ndi amai, ne mwina kuti ndikamumva kupembera pakuti wandikhulukira ineso ndiamba kupembera pano ndamukhulukiraso. Yeah. Sizimelezwe.
Now we're to gently confront.
Ifeyo timafuna kupanga zinthuzi mwachifatso.
And we kindly discuss these things.
Ndiye timayankhulana mokondana.
We also want to give time.
Komanso pamafuna pakhale kadanga tipatsane ukankhulukira nzako iweso mpase danga kumpempherera uone mene pemphero likugwirira ntchito kuti na Yesu wamba kukuona kuti unakhulukiradi.
It might take time before they even accept or acknowledge your apology.
Mwina atuzima kwaza kutenga nthawi kuti mwina mkazi kapena mamunayo alandire komanso athe kuona kuti uyu anandikhulukira chijachi. Zimatenga nthawi.
And we confess and forgive.
Ndiye timavomereza kenako timakhululukirano.
So this is what normally happens. Inside us we are offended.
Mukudziwa izi zimachita kwa iyo kwaife. Sankati mwathumu timakatita khumudwitsidwa.
And sometimes we have bad reactions.
Ndiye mwina tikakhumudwitsidwa timabwezera kapena timachita zinthu moyipa kusoita kuti taumva kuti ifeso takhumudwitsidwa.
Instead of being kind, you might have said something bad, all right?
Mawu motu uyankhe zinthu mwachibwino mofatsa mwinaso umachita kuonetsera kuti uyu wandikhumudwitsa ndipo achita kuona kuti ineyo ndakhumudwa.
Now we want to remember this forgiveness is on two levels, the spiritual with God and the horizontal between husband and wife.
Ndetifuna tione kuna kukhulukira kwenyeku kuli magawo awiri angoyimirira chonchi moti ukukumbali ya Mungu ukukukulimbali ina ime taima ifei ndeza ima ngatimise na iwiri imine sima kumana ya yanguwa cha mwamba umu.
And basically we will first talk to God and say, Lord, you know, forgive me for my part in responding wrongly.
Ndiye tichombile timanena kwa ambuye kuti ambuye mundikhululukire ineyo chifukwa ineyo sitandichitikira nditakhumudwisidwa sinachite sobwino iyayi ndabwezera choyipa ndiye ndikhululukireninso ambuye kumapa kunena za iwe kaye usananene za wina uchi.
You want to clean up your relationship with God, make sure that's right.
Ukafuna kuti ukonze bwino ubale wako ndi Mulungu chimene umachita umayamba kukonza mbali yako ngakhale uli wokhumudwitsidwa usambe kunena kuti amwe ndakhulukira uyo pamene iweyonso unafunsa chikhulukiro pa zimene zinakukhumudwisa zija.
And then you need to say something like this in your heart.
Nde umafunaso unene chinthu ngati ichi mu mtima mwako.
You say, 3 years ago he hurt me very bad by the way he yelled and cursed at me.
Uma kwa unena kuti zaka zitatu zapitazo anandikalipira mopsha ndeke na kwa ine sinandikhumudwisa zimeja mpaka na kwambira nthambi ya mpaka na lero sizindachoka imo mu mtima mwanga muya.
Lord, I was hurt, so I was devastated in my heart.
Ambuye ine ndunthai mwenye ndiye kuti ndinakhumudwa komanso moyo wanga sinimamva bwino mkati mwanga muya.
I know I've been mean since then.
Ndena nenso ndakhalanso wankhanza mkati mwanga mu ndikamamuona ndimafuna azizwa kuti ndine wokhumudwa.
I haven't been a flower, I've been more like a thorn.
Ineyo sinakhale ngati duwa limene limatha kuwala bwino bwino koma ndinali wozitsekera ngati munthu wophimbika ndili mkati kati.
Please forgive me.
Ambuye ndikhululukireni pamene wakuzunikira wekha kaye. Amen.
I know my husband really meant to say some evil words against me.
Ine zona mamuna ngauja ndinamuona kundi yankhuliradi mawu amwano ndipo ndimamuona chulinga chacha mafuna thai ni nthawi azingo ndi yankhuliradi mwano.
I've done the same thing with other people.
Komanso ine ndapangaso zomwezo kwa anthu ena kuma yankhuliranso mwano.
I want to thank you for the way you forgive me through Jesus.
Koma ine atate ndifuna ndikutokozeni mmene mumandikhululukira ndikupyolera mwa Ambuye Yesu.
I'm going to forgive my husband. I'm going to release him to you, Lord.
Ine pano pambuye ndamutenga mamuna anga sonaneso ndikumbweretsa kwa inu fine ndakhululukira komanso inu ambuye muthane naye kuti adziwe kuti ineyo ndakhululukira.
And I'm going to purpose to do kind things.
Ineyo ndinilicholinga choti ndizichita zinthu zabwino zachifundo.
Let me help explain something.
Ndatiyani ndikuthandizeni kuti ndiyankhule kanthu kena kacha.
Say, my brother was asking for some kwacha.
Ndiwele kaza kuti ine ndimapempha ndalama.
I said, sure.
Yeah, no problem. Akundipasa siku mukwambiri.
Whose money is that?
Kodi ndalama iyi yachokera kwa ndiye ndani?
My money.
Ndalama tu ndiyawo siya ine.
Now he asked to borrow it.
Ineyo ndinapempha kuti ndikatenga mwina siku linache ndizabwezera.
So he's expected at time sometime to get back.
Ndiye zikuyembekezeka kuti tsiku lina ndithu ndizabwezere chani
ndama.
Does that make sense?
Zikumveka bwino bwino.
Okay, when I do something wrong against somebody,
ndiye ineyo ndikamuchimwira munthu wina ndikamukhumudwitsa munthu wina,
I have broken the code of God.
Ndimakanga tichingwe cha ubale wanga ndi Mulungu chira chaduka pakati.
This brother is made in the image of God.
Ineyo ndili muchifaniziro cha Yehova cha Mulungu.
When I said evil against him, I went the evil against God.
Ndikane nazo ipa zomukumudwitsa mbaleyo ndekuti ndikuyankhulira zoipazo kwa Mulungu.
And so I owe him.
Ndekutoko ine ndinaye pangongore mbaleyo chifanda muyankhulira zoipa ndapanga ngongoreso ndi Mulungu.
I owe him kindness.
Ineyo ndili ngongore yachifundo pa iyeyu.
I tried to bring about, get rid of that wrong I gave him.
Ineyo ndezete kuti ndikachotse chimene chakuti ndibwezere chabwino kwa iye ngongole chaithe.
But how do you get rid of it?
Koma timathana nazo bwanji zinthu kati zimenezi.
How does my brother release himself from that $100 100 kwacha?
Kodi ineyo ndizimasuwa bwanji kungongole 100 kwacha?
Right now he owes me.
Panopa ndilingongole 100 kwacha.
How can you solve it?
Nanga ineyo ndingathane nayo bwanji ngongoleyi?
So you don't owe me anymore.
Kuti inaso zakale ngongoreso.
He pays me back.
Ndiye kuti nditenge andile kwa ndibwezere ngongore ya chirapati.
Or
amene mabo wabambana ndan.
Maybe he can't pay me back.
Umwina ine singatse kupereka kubwezera.
He spent it. It's gone.
Ine yo ndachitenga ndrama yo ndakagulira zvino mafuna ndikulephera kuipeza kuti ndibwezere.
I meet my brother on the road or walking.
Ndesuna tapezana panjira ndikuenda.
Hey, say, oh, remember that 100 kwaches?
Yo madzimene. Oh, kwajanga maikumbukira.
Remember that 10,000 kwaches?
Kodi makobiri anga makumbukira
chimwere. That 100,000 kwacha.
Kodi mwe 100,000 ndenge chamaikumbukira panjira rupamene pokwira wema mwiro wali mauko.
Forget about it.
Ndeza kokumuza kuti ise, koma vepo ndinawo kulephera aba sindakukhulukira iwalemereja.
Whose 100,000 kwacha is that?
Tsono yasanduka ndani 100,000 kwacha yandani?
Nobody yes has
ndiye kuti awa yachoka iyaine tsopano tsiwa andikhululukira.
It's forgiven.
Yakhululukidwa.
It's released.
Ndiye kuti yamasulidwa 100,000.
When someone you forgive somebody else,
ngati munthu wina wakhululukira nzache,
you release the offense that they have toward you.
Iwe umakanga wamasula munthu uja kuchimena kukhumudwisira iwe chija.
You stay still, O God.
Iwa jaringongora ni Mulungu.
God is judge. God will deal with them.
Mulungu ndi oweruza. Mulungu azathana naye koma iwe wakhululuka.
But person to person,
koma kwa munthu nzache nkhani yathera pati. Yasalapandani.
So we can be free.
Koma ndi omasuka koma pali ngongora.
Just see the power of forgiveness.
Kumaona mphamvu ya kukhululukira naye.
If we don't, then Satan gets in here and the root of bitterness gets in here.
Ndenga tisiti kukirana. Satana amapo, ndenga nako mizu misisi ija yakwa wibwa ntima ija. Ima amba kukazikika.
Okay, so let me bring it more practical.
Ndifuna ndizone tsere mene zimakhalira zenizo.
Tonight maybe your spouse says something that you're offended by.
Ndemwina madzulo ano, amuna anu kapena kazanu ane na chinachi choti mechika kukhumudwitseni.
And it's like a door. You can, oh, I'm not going to get that. I'm not going to respond negatively.
Ndiye iweyo ukanga mpakomo unakuta ngakhale anene ileyo siningabwezele choipa ai sindifuna.
And your heart you say, I'm just going to be kind.
Tena kontima kona kuti ukangonesa chifundo tokachoka ngakhale akakukhumudwitsa.
Jesus set me free to be kind and loving.
Chifukwa Yesu wandimasula kuti ine ndikhale womasuka komaso wachifundo amene ndizionesa chikondi.
Okay, so that's your going to be response.
Kenako umene umakhala udindo wako thai ndi nthawi odziwa kukhululuka odziwa kukonda okhala wachifundo.
You can verbalize it more clearly if necessary. You can say, oh, that's okay, Lord, I forgive him. I just want to serve kind.
Ukoza kumayankhula momveka kuti ambuye ineyo ndamkhululukira mecha ineyo ndingofuna ndikhale ndi chifundo ndipo chifundo changa chisikaonekera pa mbale wanga ame thai ndi nthawi ngakhale amandikhumudwisa abe nthawi zonse.
Now let's just think about the past.
Koma tiganizeso pangono zambuyo.
Maybe there's many things that we haven't forgiven.
Ndepali zambiri kati yambe kukumbukira mina alikiramu zime sitinakhulukira anzathu.
You write a list sometime.
Ndechimafunika uchite kuzemba papepa kuma kukumbukira nakhala pa plot yakuti akudaja sinakhulukirane nawo. Ndapita kuti akudaja sinakhulukirane nawo. Amuna nga bambo anga ankolo acha komaso awa kumaremba.
Now this is not a list that you're going to show your husband or your wife.
Tikamukamane mbatu zinthu zonto ndizopya sikuti uzimonesa nzako kuti ndalemba mainawa sikuchifana amene wakuti sinakhuke iyo nja iwe ndi Mulungu.
This is a list you're going to work with God.
Iwe nzimene ungapange iwe ndi Mulungu kuona kuti anthu andalemba apawa ndamene andikhumudwisa ine koma sinakhulukirepo.
And you go through each one.
Ndiye munthu inaliyense amene wamulembayo iwe uziyang'ana pa mene unalembapo.
You know, she embarrassed me.
Uyo anandichitisa manyazi paguru uyo.
She walked out on me.
Uyo ndiri kumuyankhula anangoniyangana kundisisa iyo mapita usandisamala.
She won't have sex with me.
Uyo anakana akazangana kana kuti tigone limozi nyumba awa ndikukumbukiraso ichi. Ama ndikana mazuro.
And the list goes on.
Ndiye pamene pozi kupita abe pansi zose zichazi kulembedwa.
And you say, Lord, that hurt me, but I release him.
Uma nakuti ambuye anthu awana ndipwetekadi koma ina ambuye ndikwamasula nkazanga ndikumasula nkhama ndikana koma ine ndikumasula amuna anga ngakhala ndichibwezuko koma ndikwamasula.
I forgive.
Ndakhululuka.
I release.
Ndipo ndamasula.
One by one.
Aliense paeka paeka ukamasula.
And this is emptied.
Ndiyekera kobotolisha ukulitani koti. Ukulikutula zose zonyasa zikutanimo. Zikutoka iwo kutsala womasukanso.
So it's empty.
Ndiyekera chatheratu palibeso china chilichonse mkatimo.
And your heart is free.
Kana koma pesa ngakhale mtima mwako uli ndi mtendere uli si.
Now remember two things.
Ndati kumbukira zinthu ziwiri zichi.
These things did hurt you.
Zinthu zimene sizina kupweteke iwe.
We're not trying to say it didn't hurt you.
Sitikunena kuti sizosapweteka tu iya. Nzopweteka koma sizina kupweteke.
Okay? But we forgive. It's okay.
Komame ife sizosapweteka tatani tafukuluka.
Second of all, God is going to take vengeance.
Ndikena ko muone ukakhulukira anthu aja mene Mungu amabwezerera anthu aja uzawo uyo Mungu akumbwezera uyo iwe utatali koma utakhulukira.
And instead of being an accuser, which Satan would want, we become an intercessor.
Mawa muto ukhala omuneneza mbale uja umakhala ompembezera. Ameni.
Amen.
The third thing, remember, you need to do.
Chachitatu chimene chenafe kuchichita.
Ask your spouse for forgiveness where necessary.
Tizia pempa akazathu amuna tupambe mamvetse kupempa akazathu kapena amuna athu azitikhulukira pemeta zwa kuti fe takhumudwitsa.
So maybe you have the long list.
Mwina mwache ndandanda ucha woka anandichimwira apa anandichimwira apa wolemba ulipoteropo.
But there's some things you did wrong in response.
Komanso paliso zina zimenenso iwe ngakhale zili apo umamoto uvomereze bwino umapitirirabe kumamuchimwirabe kumamkhumudwisabe zako ucha.
And so when you get a good chance to be quiet, you go up to your husband, your wife.
Ndendai zambiri ukapeza mpata ndambi kumakha kubedi mutagona kumamuza munanga ndandikhulukira ndibayakazanga muzindikhulukira et mene momuta khumbatira nabwino bwino mene kumanena kuma sori pansi.
You gently state what you've done wrong.
Kumanena bwino bwino mmene iweyo wakwitsira.
If it's a long list,
inde zona maoneka ndandanda ndi waukulu kwa basi.
A lot of repetition.
Bali zambiri zoti zibwerezebwerezebepo.
What we want to do is say, for the last 3 years, the last 8 years, since we've been married, whatever it is.
Ne iweyo makoza onena kuti chikwatirirane. Sitinakhululukirane momuno. Ukakha kukanana ndeti makanana. Ngakhala mulanga zibwenzi ndi amachita. Koma ndabweresa izi kwa inu Ambuye.
So you state what you did wrong for how long you did it.
Ndi umanena zimene unalakwitsazo ndikunenaso kuti wakwitsa kwa nthawi yaitali bwanji.
You can say I don't deserve forgiveness.
Umanenaso muzichepetsa kuti ine siwoyenera kulandira chikhululuko.
But I apologize.
Koma ine ndikupepesa. Pepani.
I purpose by God's grace to do better.
Ineyo ndikunena kuti muchisomo cha Mulungu ndizayetsetsa kuti ndichite bwino kutsogolo kuno.
Would you please consider forgiving me?
Ndi mungalole kuti ine zona mundikhululukire. Mukumva mawuwe? Mwakala pedu simukumva taishani kali moto izipita kuti ana kuno. Ngazimvani. Ninapempha baba kuti mupite makatani umo mupite makatani asi anganapo.
You see, you have to get those things that are in between your relationship out from the past.
Tofunika apa ndikutenga zimene zasisiyanitsa ife ndi akaza thuzo tiyambe kuziphwaswa khoma limene limozi limozi ndikumazitayira kunja.
Otherwise you can't go far.
Mwina tu wangozisiya choncho osafuna kupepha kukhulukirana simupita patali.
God's grace will be short.
Mwona chisomo cha Mulungu chitachoka apo pakati panu.
But we need God's abounding grace with forgiveness.
Ife tikufuna chisomo chochulukirabe cha Mulungu chizifikabe pa ife mabanja mwathumu.
But what if your husband or spouse doesn't forgive you?
Chinga chitike njani ngati amuna anu kapena akazanu sanga kukhululukireni inuyo.
Prepare yourself.
Inu muzikonzekeretse nokha.
Maybe they won't right away.
Mwina nkutheka sikuti zithekera pomwepo ayi.
It's okay.
Inde zilibe kanthu.
Because you did your part.
Iwe gawo lako walichita. Unapempha wapemphera walichita gawo lako zasawa kwa iyeyo.
Maybe think of the wall as two layered. Then to one and other works against
each other. Then they put it Ali kanjera ziwiri njera ina ukunjera ina mungamene wa mangira nyumba ukuma kanjera ukunjera ina kuma kwa kome jayajera ziwiri.
But you took your wall down.
Koma yuwayo mbali yako yo na koma linao yuwa unari gweza chifo unape mpachi kurukiro nipo unani naso kutuwa kuruka.
Be prepared that he or she won't forgive.
Inu yoso mungo konze kira kuta uyu kaya andi kurukira kaya sandi kurukira ndizaje kwa mbali yanganda itani ne.
Yeah. But maybe they will.
Koma mwina nkuteka mujisomo chija matuza chija
and then you think okay now they're going to tell me all that they did wrong
nde mwina atakukurugira umana oh popeza ndikona ngatwa kuruga mwina amene sona akunduza kuti oh ana ndichibwenzuko ana ndichibwenzuko amba kunena so pano pano
but they might not
koma mwina asopeza naiso angokhala phe
prepare your heart they might not
iwe ukonzekere muntima mwako sikuti kufikira pakata kusa kuti ndichibwenzuka kuti ndewakhulukira zeni zenia owasanene iwe khuluke bebas
but you keep praying
iwe yo tofunika ndibondo bondo kutani kupemphera
Should you tell your spouse what offends you?
Koli nzofunika kuwauza amuna anu kapena akaza anu zimele zima kukumudwitani nzofunika. Oh. Oh.
Maybe not.
Doctor, it is a celebrity. This whole food is a good thing. You are a woman, you are a woman, you are a woman,
you know, it's a very sensitive question.
Ababa fusolo tuba umatiliyanga ni tisebwe. Chifuka bena bache tikoza kulaku itza. Bena bache tikoza kukozu.
Try to restore your relationship before you can talk on a more intimate level, personal level.
Chine njima fukira kwa mbili hapa. Muta ata kukukira na mkupemfira ubare wa berira nyumba muja. Kumbawana ni mamuna ndai suwono kwa ubare wa berira. Ndipemene wakafutimu hapa kukondana kwa bwino. Pari kuchezerana. Pamene hapa ndipemene wama hapa kuyankula. Kutia kumbawana mamuna nda kwa kutia akaza nda kwa kutu. Wata kwa ubare usali bwino ya. Ngozi.
Right now we're talking about major changes so that we can work toward that oneness.
Aba bambiri abakuyankula zosintika zazikuru zimene zingate kuti mangisave kuyenda kufika kubale wabwino choyambirira.
If you mention offenses now they will be misunderstood as resentment.
Kana ukamamba kuyankula kumamusa mamuna kamena kazako zazokhumudwitsa pano musanapange ubale. Zizamba kuyankhulidwaso ngati zokhumudwisazo zafika zokulekanitsani kuti musayankhulaneso kena.
An argument probably will come up.
Kena koso muyambaso kulongowa kuti akodiwe khani yakayo kuyikumbusabe iwe ndiwe akhadiwelanji. Kodi kuchachi kuno mangopita ukangopita so kuchachi mawu ndipita kuabusa kokongo nkawusa.
But when we get over all of this forgiving,
koma ife tikafika pamwezo kuti pamene patakhulukira napo bwino bwino.
You set your hearts to talking with one another.
Ndekuona mitima sopano mukutha kulorerana ndikumayankhula wina ndi nzache.
You know, you can talk a little more personal.
Kena kupa mafika pamwezo woti mamuna ni nkazi pambo ni mai. Kumachita kuonana kuti apa ndithu ndikayankhula amuna angasapsa mtima akasangaso sapsa mtima. Fa tonse tindi chikhulukiro chofanana.
So a wife might ask her husband, I'd like to please you some more. Anything special I could do for you?
Mwina mkazi kumafusa bambu. Abambu, mukona nimafuna ndakupangira kene kabule. Mufuna ndupangire ni chani. Mamuna asona ikwana kuti akazanga. Nimafuna ndikamabwera kunchito. Muzinda ndirira kuchaketiranga apo. Anzano akukuonani apa. Ine tima kwapango timia.
Yeah. You see, it's a whole different context.
Mumazwa sinduzi maringa rumosiana kwambiri.
Right now we need to focus on our lives, our mistakes, our faults.
Kyoyambirira. Tione kufoka kwathu, kulakwitsa kwathu, kukhumudwitsa kwathu kaye choyamba.
And before God, we forgive our husband or our wife.
Ndedafika pamaso pa Mulungu timapepa zimenezi cha kena kwa ife ndikupemphaso chikhulukiro, ndikupemphaso kukhulukiraso akazi athu komanso amuna athu.
Now I'd like to just close this time in a prayer time.
Ne ndifuna ndiseke izi nthawi yakuti soti pemphere.
And I want to invite you to forgive your spouses.
Ndiyandifuna ndikuyitaneni inu mufike so
Now, forgive is something you do in your own heart toward your spouse.
Mukuzwa ukama kuruka kuruka ndizime wachiona kuti iweyo unachichita kokumudwisa amuna ako kapena kumubisa akaza ako.
We can do that with God.
Koma timene zozoso timastukulira pamaso pa Mulungu.
I want to release my husband, my wife from this.
Kuti ambuye ndikummasuwa mkazi wanga mamuna wanga pa ichi. Cha amuna watu akazwa ndo mangika tu na kuuzimu kwa mangika.
And I purpose, instead of responding, I'm going to be kind. I'm going to treat them nicely.
So
I'd like us all to stand.
Yeah.
And if we could, I'll invite you to, and maybe you could just lead them in a time of prayer. And then I can close.
Mudzina wa Yesu Kristu. Atate Mulungu wathu. Chifukwa cha chiphunziso chabwino ichi. Ine ndikubwera pamaso panu. Mogonja. Chifandaona. Ulephera kwanga. Ndakumudwisa amuna anga. Ndakumudwisa akazanga. Chikwatirireni. Chikwatiwidweni. Sindi nakhale ndimtendere. Fajazo kumudwitsa. Komalero. Ndapanga chisankho. Mudzina la Yesu Kristu. Ndikwakhululukira akazanga. Ndikwakhululukira amunanga. Paso kumudwitsa zonse. Zimene ndakumudwitsa. Atate Mulungu. Ndimvereni. Ndichitireni chifundo. Ndipaseni chisomo. Ndikomereni mtima. Kuti lero. Kukakhaleso. Kuyamba kwatsopano. Mbanja lathu. Mukhale chimwemwe. Pali zambiri. Zimene ndakumudwa nazo. Kwa akazanga. Kwa amunanga. Koma lero. Sindikuziwerengeranso. Ine thupilanga lonse. Sima wanga onse. Ndikuchotsa kuwawidwa. Ndikukaniza. Mudzina la Yesu. Iwe kuwawidwa. Choka moyo mwanga. Ulibe gawo. Ulibe somalo. Ulibe somphamvu. Mudzina la Yesu Kristu. Ndikupempha chikhululukiro. Pamaso pa Mulungu Atate. Chikhululukireni Ambuye. Chifukwa ine ndafoka. Ndachita mwano. Ndayankhula monyoza. Ndayankhula mosinjirira. Ndineza mizu yakuwawidwa. Koma lero. Kuizula. Mudzina la Yesu. Ndikuchotsa. Mizu yonse. Yamwano. Ndikuchotsa. Mkwiyo. Ndikuchotsa. Kupsha mtima. Ndikuchotsa. Chinyengo. Ndikuchotsa. Kunama. Ndikuchotsa. Usikondaneka. Dzina la Yesu Kristu. Zipa mwadati. Kwa ndikhululukira. Kuyambira lero. Sindizakhala so ndikuwawidwa moyo mwanga. Chifukwa ndachotsa mmuzuli wawonse. Dzina la Yesu Kristu. Ndapemphera. Amen.
Just pray. Lord, we thank you how you forgive us.
Ambuye tikutokozani mmene mwatikhululukirira.
We don't deserve forgiveness.
Ife siwoyenera kukhululukidwa.
We don't deserve freedom.
Sitikuwa ifeoyenera mtenderayi.
But we give thank you for Jesus.
Koma tikutokozani chifukwa cha Yesu.
Oh Lord, fill our hearts with love.
Atate dzadzani mitima yathu ndi chikondi.
That our marriages might be changed.
Kuti mabanja athu akhale osandulika osinthika.
And always remind us we walk in the freedom of Jesus Christ.
Mutikumbutse ndali zonse tizikayenda mu ufulu wa Yesu Kristu.
Forgiven.
Okhululukidwa.
Free to love.
Omasuka kukonda.
Now enter our hearts in fearfulness.
Atate moyo mitima mwathu ndipo mukadzadze tizawo chanu chonse.
Our spouses that are still hardened, will you soften them?
Mabanja athu akazi kapena amuna amene alowuma mtima ambuye yamba ndikufayasa mitima yawo.
Lord, Malawi needs for your forgiveness.
Ambuye Malawi akusowa chikhululukiro chanu.
The marriages need forgiveness.
Mabanja akusowa chikhululukiro chanu.
Restore them, O Lord.
Bwezeretsani ambuye chikhululukiro.
Let this be a beginning.
Kuti kukakhala kuyamba.
But continue it to our lives.
Komanso kukapitiriratu pasika kumiyoyo yathu.
And all the more you might be glorified through our marriages.
Kuti nambuye mukakhalandira ulemu ndi ulemerero mabanja mwathu.
Thank you for your amazing grace. We pray this in Christ's name.
Zikomo chifukwa cha chisomo chanu chodabwitsa kupemphera izi mu dzina la Khristu Yesu.
Amen.
Amen.
Session 7. Replace bitterness with forgiveness.
Session 7. Kuchotsa mkwiyo koma kubweretsapo chikhululukiro.
Building a great marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja la pamwamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa.
Kumasulira kuchoka ku Chingerezi kupita ku Chechewa.
Discovering faith, forgiveness and friendship in our marriage.
Kupeza chikhulupiriro, chikhululukiro komanso ubale mbanja.
Produced by Biblical Foundations for Freedom.
Osindikiza ndi Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
Kupasula chonadi cha Mulungu kuti chifikire mbadi watsopano.